right. Here's another one. Here's another
one. Kitu fulani iko bad, eh?
Yeah,
iko bad.
Breeze, breeze,
iko bad, eh? Iko bad.
What a one. Ambia zile pepe zi come true.
True.
Mina zikeuza siku siku kuu. My champagne poo poo poo. Tumejipanga tututu. Hatukosagi ukoko ili ni junguku. Wafikishia bari watoto wa mtahu. Wagenu janja mteja kukuja sokoni tu. Soku kama skani kupiga majungu tu.
Chekiza na kresta, mbure kuchanganya mchecha. Mbure biti na bopita na teza kama ibatista.
Ya 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 ya. Yeah 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 yeah.
All right.
Ya 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 ya. Toka tizi Uganda mpaka Kenya. Na genge shoy, na genge shoy. Watoto wazuri masela wananisoma. Na genge shoy, na genge shoy. Wape habari Kongo, Burundi na Rwanda. Na genge shengesha, genge shengesha. Sinajua mikono inatakiwa kuwa kwa mahewa. Kino mahali inatakiwa kuwa
umekewa.
Achino toto wazuri wote waje kwangu
singekewa.
Kolewano kiwa soba na siya
kulewa.
Hili kesho sije sema ulitiliwa madawa.
Watu hae, watu
alright.
Hae, watu hae,
yeah. Rebembe.
Na genge shoy, na genge shoy. Toka tizi Uganda mpaka Kenya. Na genge shoy, na genge shoy. Watoto wazuri masela wananisoma. Na genge shoy, na genge shoy. Wape habari Kongo, Burundi na Rwanda. Na genge shengesha, genge shengesha. Magengesha, goma lina wapembesha. Full underswana peveka. Nyosha maneno inakurembesha. Sound minge inakusomesha. Maneno pesa inakurombesha. Chupi weti na watotesha. Dembila ela nikidonda kutonesha. Chukindozi na wakondesha. Ustia uruma takuchoresha. Nasaka tundu mina lengesha. Nasaka tonge mina gengesha. Leta mchoro tunachekecha. Night shift sisi tunakesha. Maisha yenyewe mi mwenye teacher. Mwambie mwanao pisha. Ujanishikia pumzi sakilesha. Cho, achacha cho, cho, achacha cho, cho, achacha cho, cho. Na genge shoy, na genge shoy. Toka tizi Uganda mpaka Kenya. Na genge shoy, na genge shoy. Watoto wazuri masela wananisoma. Na genge shoy, na genge shoy. Wape habari Kongo, Burundi na Rwanda. Na genge shoy, na genge shoy.